Kaje, Jimmy Boy, Watamu Music Band.
Jerry, ino siku ya rero, were fengoja kwa hamu.
Mujeni we uwasonga, karibu mutini.
Were, hukamona Teddy.
Masimu, masimu, maji, gonya na kusima ili kwenda.
Kumbe kachizi kajuu yako,
sasa leo umejileta mwenyewe. Wasonga, wacha Teddy leo ajirige. Na ukweli,
mawifi zako Charity ya Mina,
Esha Emili,
Pili Kasichana, Happy Rita Faida.
Leo, wafurahia kuona
wifi yao aingia,
akiwa tayari kuanza maisha na ndugu yao Teddy.
Wazazi wake Teddy,
Andrew na Josephine,
leo wameridhia
kuona mkaza mwana na iheshimike. Mulungu wapanga ikale ya airi,
wahau wakingira riro ni dosari bomu.
Mulungu wapanga ikale ya airi.
Kachi baka timoni,
na upigeni jere jere konya usawe
jalo. Utamona mtukuluo Teddy azare hamujeni,
na upigeni jere jere konya usarike.
Rukuzo Charity Baraka Tina na Amina Manara.
Kwa sahau makazi uzu wake Teddy, Karisa, Baya, Davidi, Charo, Tina, Emma, Victor na Victoria.
Ijeri, ino siku ya rero, were fengoja kwa hamu.
Mujeni we uwasonga, karibu mutini.
Were, hukamona Teddy.
Masimu, masimu, maji, gonya na kusima ili kwenda.
Kumbe kachizi kajuu yako,
sasa leo umejileta mwenyewe. Wasonga, wacha Teddy leo ajirige. Na ukweli,
mawifi zako Charity ya Mina,
Esha Emili,
Pili Kasichana, Happy Rita Faida.
Leo, wafurahia kuona
wifi yao aingia,
akiwa tayari kuanza maisha na ndugu yao Teddy.
Wazazi wake Teddy,
Andrew na Josephine,
leo wameridhia
kuona mkaza mwana
na iheshimike.
Mulungu wapanga ikale ya airi,
wahau wakingira riro ni dosari bomu.
Mulungu wapanga ikale ya airi.
Tie mujeni wa Teddy atangira,
akipungu mutini.
Na upigeni jere jere konya usarike.
Atambola Kisumu Nyakachi baka Timoni.
Wejaro,
utamona mtukuluo Teddy azare hamujeni.
Na upigeni jere jere konya usarike.
Rukuzo Charity Baraka Tina na Amina Manara.
Na upigeni jere jere konya usarike.
Aha, makazi mzwa nguvu, Emily, Karisa, Davidi na wetu Aisha, wameseti mduara wa nguvu, wakimkaribisha mgeni wa songa, Producer Tiger, Vyombo Records. Watamu Music Banda.
Mujeni wateni atangira akipungu mutini.
Na upigeni jere jere konya usarige.
Atambola Kisumu Nyakachi baka Timboni.
Na upigeni jere jere konya usarige.
Awejaro utamona mtukulu otedi atareha mujeni. Hamujeni
na upigeni jere jere konya usarige.
Uzo chariti baraka tina na amina manaraha.
Na upigeni jere jere konya usarige.
Mujeni wateni atangira akipungu mutini.
Na upigeni jere jere konya usarige.
Atambola Kisumu Nyakachi baka Timboni.
Na upigeni jere jere konya usarige.
Wejaro utamona mtukulu otedi atareha mujeni.